Mon avis toxique,
banjinyeya bakulaba ne bakulimbalimba olusi bakubuza omukwano nyina mungi nnyo kye temuli byakiyaayo ensi lyaffere
bwe mba nkuswaza ngamba saagala weeyisengako mutima kunnuma nga ndawo nekolezaako
saagala ommalira ebiseera saagala onfuule mulera nsejja nakuloope wa museeyi mugambe mamunabeera nkaabya
tompana bobatonjagala tompita bwe mbasikusana tonkozesa nsobi ze nonumya kasente kanolengenda
tompana bobatonjagala tompita bwe mbasikusana tonkozesa nsobi ze nonumya kasente kanolengenda nyananjagala
olibani oyo
olibani oyo
been before I wanna give you good loving show you the loving
I know me love ya
love ya
you never leave me alone me kill me without you girl you know me need ya
need ya
every day I'm alive
nyore nagali na rufanka ngatekwe oyongera kunyora